We are part of the family that's been born again. Part of the family whose love knows the end. For Jesus has saved us and made us his own. Now we are part of the family that God knows we're known. And sometimes we laugh together. Sometimes we cry. Sometimes we share together our days and times. Sometimes we dream together of what we will be when we all get to heaven. God's family. And sometimes we laugh, and sometimes we laugh, sometimes we cry, sometimes we cry, sometimes we share together our days and times. Sometimes we dream together of what we will be when we all get to heaven, God's family.
Adofo mae mo mpae. Eda wasi nyanko pon wo hu kwan ya wodi ama ye nse ne adofo emeche wasem. Esra wo nyansa ne ahoden papa se obeka safa ye bu. Na nsɛm a yɛbɛkyɛ atumi aboa yɛn sɛ awofoɔ ne abusua. Yɛda wɔase sɛ wotie ndaa wɔ Yesu din mu. Amen. Me nuanom, adɔfo, mema mo nyinaa aha. Mo ho te sɛ menim sɛ dɔnhwere mu mo ho yɛ. Nyame adom, yɛde yɛnte bɔne bi na wo na yɛnnim. Ɛno nti na yɛbisa wo sɛ wo ho te sɛ no. Yɛadesua a ɛnɛ yɛhyɛ aseɛ no, ɛyɛ soronko firi nea yɛ ana me nko ara metaa yɛn. Seesei deɛ, me ne abusua no nyinaa ɛna ɛbɛyɛ. Mo a mode kan ahwɛ ɛyɛ borɔfo deɛ no, mohu sɛ nea ne nkwadaa no nyinaa na ɛtena ha ɛna ɛkyɛe. Na yɛm sɛ yɛtwii no, nkwadaa no, wɔn mo ka deɛ nanso wɔn nyɛ adeɛ papa. Nti meyɛ sɛ twii no, me ne ɛyɛ mehɔkafoɔ nkoto ɛna ɛbɛyɛ. Na yɛde educate yɛ ho anaasɛ yɛde atenetene yɛ ho sɛ awarefoɔ ne abusua. Nti ade a yɛreba abɛsua no, yɛtu bɛyɛ sɛ bosome baako ne nnawɔtwe anaasɛ bosome baako ne nnawɔtwe mmienu, yɛwurade bɛma yɛn ho kwan biara ama yɛde yɛadesua bɛduro no, yɛbɛsua ho adeɛ. Na sɛnea mɛka no, adesua a yɛresua no, yato din sɛ the home as God designed. Sɛnea Onyankopɔn osi yɛ efie anaasɛ osi yɛ abusua. Sɛ yɛka sɛ home a, Buroni ka no home no a, asekyerɛ bi ne abusua. Na yɛde yɛ a na yɛka sɛ efie, tɔ da bi koraa no a yɛn nso yɛka no fie na ɛkyerɛ abusua, ɛtumi ka sɛ na efie te sɛn te sɛ abusuafoɔ ho yɛ anaa. Me nuanom, yɛhunu yie sɛ abusua bebree, Oburoni sɛ they are facing lot of challenges. Nneɛma bebree nkɔ yie, awarefoɔ ntɛm, wɔn ne wɔn mo ma ntɛm. Na ma efie bebree, Oburoni sɛ broken homes, efie no agyigya. Children cannot be controlled. Yɛn nkwadaa no, yɛntumi nkontrol mo, yɛntumi nka wɔn mo asɛm. Ɔbaatan wɔgye to mu sɛ ɔba wɔntumi nka n'asɛm. Bɛɛma wɔgye to mu sɛ ɔba no wɔntumi nka n'asɛm. Divorce and ascendancy, awaregyaeɛ adɔso bebree. Single parenting, ɛnɛ akwaakwaeɛ sɛ nipa baako na ɛhwɛ akwadaa no, tɛm biara no, akwadaa no ne maame nko ara na ɛhwɛ no. na o mbai eni mobro na o di abegina ho na ebisanse na akwara ne papa wei oni papa then your friends are single parented irresponsible fathers e jano ma o mo bu o mo ni gu enkwada ya won so ene mpo emma bia emma bi so so mbu o mo ni gu o mo e de maso and children delinquency because children delinquency ya enkwada won aso aye din na enuoma o no mo ye no enye papa. Now these and many more are the challenges facing our families today. Mini anum. Enunti enna yasasan adisuan kakra se. Ye pese minu mi enu nyina ne abusuan ye che. Na ye hokwan ase ye awofo. Se wo ye jaseme. Se wo ye na etse me hokani. Ana se wo won koda atse me mei. A kwan man ni be to me a faso ama ye fee a bruni friend se home no and a family no aye fewo nyanko pwen. And yanum same ba mon chenes yesu sadi ya and jura se me de me no me ye perfect me busi aye perfect enunti ena me woman debi. Fe challenges a wo face no me so sabi ya wo fo me face meni me mantem. So at ya se inte e ya de ya a wo fo biara. Said ye nemma and kwada ya wo wom titru any yen ya ye wo a kwantu mu. Na ye tu ubi manso, na ubi manso bruni se om kocha, e yesun kufri yen dieno. Midianum e ma tiny me ma tie wa kwantum titi wom ma e huna mani papa. Inti ye tole dia, den hubi hiya se, ye sunya sadi, enunti, eni afa sadi si. Inti misro se, adusia ya shasi, bomo diya di mechi, na ye mfe mye fise, ebebu wawo, sewe ya wofo. Se umpo wo ya kwa daa uwe busye mwa, ebebu wapa. Evise sa adusia no, yebeka ideal husband, ubiyo ye kumpa, ideal father, ubiyo ye eja papa, ideal wife, ideal mother, oba o ye owarefo pa, na o ye enapa. And they can say, ideal children, ni na wo hwe free o ma ho. Ni nyina be discuss. Me na me ma ne tena fidi ene mu a, ye be keka we nu nyina. Na me ma no wo mutwi ka no enye de papa. Enu nti na wo anka ye ho no. Na mo a mo brofo no te kakra ne de discuss we nyina e be no English. Enti wo join ye brofo no a e beti. Na e beti me abo aso so. Na ye be hwe e fie se ne Onyankopon. A penal. So let us discuss the ideal home. Yakasa unyanko pun fierce and your penal as say. If we have such an ideal home, say we fierce and yanko pun penal, and here we are saying, yeah, no, say, Sabri, if we are say, I hear a friend, eh, and could be see, it will be unonia, if we are an echo, and no more, no, so, eh, say, if we are say, I knew, and then the uncle, why you knew, and then the awadi empono, and a year, one, and the one, san ye main, you know, echre se e affecte ye family relationship wa e ye busiano e ye wo. Uh-huh. But first, in the first place, to have a perfect home, so pe se winya e fia, e ye na wanga se wani je won se, mi fie e ye dia. And ye na mi jiri ye se, it will require a perfect guide. Ubiya, or no be di fie ni mno e wanya. E mini anum, se mi fie asumje wa ha, na nchre me, sani ya meye e japa, anase meye e jaboni inti na mifia sumje waha. Anase nchire maami, sawo ye na penti, ene ibi ane mati mitina na siye, ni yesu nya choro ni debi. Ne embo mono, ni echire ne se, we have made God our guide and the head of this family. Ni echire ne se, unyanko pon, ene amana ye sa ifi iti, onu ne idi fie yisuo. Enunti, eye mre, ema mi base, obeti ye maasem, na otie ifise chro no chere ne se weye sa wa ya menyame not yasie eno nti we don't have perfect home everywhere but we are striving to achieve it ye bo modern say bitumi edrun suso aso a ye betumi ntimi na meyere odon be ye den na bibia ma ye ntem ye bedrun suso aso a ye ma ye kasa chro won otie yasem na nkoda etimi ne ye di nkomo ehye won ayi. Na saa fie no na mino mie no na otwe be se nsia ye di atom ye ba bi susu mu te mesra wo se ne wo join me a omodin asade sue wo be di ye chire na ye de akọ asumjue mu Minianum. Se ye per se, inya ifia sum yomwa, it begins with perfect or ideal marriage. E was se, e chase ye, wo our phone na modi kind awareno. Mwanga samwe ideal marriage. Yakasa ideal marriage ya chase, ware forno eye, awadiye pa, unyanko ponjishe ye mono sana o peno. Minianum. Utwe yampo obo asase no, obo suru eni asase wie no. Ena kyerɔ ne sɛ ɔyɛ ɔbarima na ɔde ɔbaa bɛka ne ho na ne nhyehyɛeɛ mu no yɛtie sɛ nea kyerɛ no ɛka yɛ a ɔse onyankopɔn ɛbɔɔ ɔbaa ne barima no yɛbɛkenka bia ɔbɔɔe ne nsɛm a ɔka ɔnansana no mpɛ sɛ yɛhwɛ adeɛ baako ɛwɔ ha se yɛka sɛ ade marriage a wate aseɛ And I say, ideal home begins with the ideal marriage. And you cannot get an ideal marriage. Unto me, ya wadia. E fe, ne ya kono, na sana wushu she. Se wa wadie, ebe to me aye. Wa bra, o ma wu nyanko pon, enuwe nim. Even though marriage is not compulsory, awadie, enye, o she, se chinchura, awase, o ware. But because of sexual temptation, there is also chrone se, esan se, a friend in the nipa ebi a want to mean show ho so na obebo adwamanti okay ka koroto fo ho ma edi kan eti aye enso jojo mo aye mie no no a paul sinke betumi a nka mo ni suja na mo nyeseme nenso so se de be ye na un kose ya wade a na nko bo adwamanti o se ware na sasa mo kan na He told the mature men and mature women, "Wonga, wonga edru fia e pesi e ware so na yetimi ware so ena wakanchira o. Enyang kwada if you say awadi enyang kwada ane ware ye. You have to be a mature person. Wajunume biye. Sa ukwa kwada awadi ya o wong kwada wo na o manuzo so no sebi untumi ntiti wano muye. If you say wanga san wajunume biye sa. Enti na sawe a what teenage you know children are." Teenagers are more war. Na man kwada no ye unhune ye musofye. If we say, we enyine, na junu mwe mye, en akoye saadye no. Intimini anon, Paul say, sere beye na ye nko egema momunti no, itra se ye warye. Now what this means is that, if you are a man or a woman and you desire to have sex, then the only option for you is to get married. Sa wo yo oba, Na se wo ye bema. Na se wo upe se. Ubro ni so have a sex. Meni mpedifo na yekasa. Mwa mwajinu mwe biye. Oti ya se. Se. Untu mi nisha honso. Na upe se. Se biwe ye bema. Unu oba shia. Ana uye oba uni beme shia. E kwenye obiti miya faso. Ani se obe ware. Na mika webe yu wajinu mwe ye. Fise ne. E nye anone uhu. Ubiya fa manchi ye biya. Na wadi ubiya kwa tada. Na chese. Obviously, I say, "Why didn't I home and walk on baby?" But yes, sir, that is not how God designed it. And only a man in whom he and none ye bre. So I say, "Na seni ame kanchira me mano na ye English me kan say it will sound weird in your ears to say, sir, before you have sex, you have to be somebody who is married because that is not what you see today. And ye none and ye mumranti ane mamba awa." Sɛ wɔyɛ no ɔmfa wo kora ebinom nso anyinyiri pa a wɔse yɛ ware nso yɛ nware ɛno ara ne sɛ wɔmonam so kɔ Now sex has become something like a fun or entertainment for this generation ɛno ne yɛde gyegye yɛne ɛno ne yɛde gorɔ yɛ ho but sex was not meant for your marriage nanso sɛ wohwɛ onyankopɔn ne bɔtaeɛ no a Enye enna anase nshie mu abema ne oba hwie mu no wa anya ma wo mo mu yesu jafo anase mo nware yo debi utie ni si throne mu no a osu onyankopon obo abema no obo oba ne kan no wose wo kan wo mbo no ohyira won sen hyira no wode ma wo no he married them o ware wo no mo right he married them and I for catch them on say na mo ngo na mo nhye Asasiso. And sex was given to the married and not to the unmarried. What you say? Enunti, ena ama ye wiasi, nene ma asasa. If you say, Nyankopon hyehyɛ mu no ne ayɛyɛ no ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Children conceive or born out of sexual promiscuity or indiscriminate sex are those who are not planned for. Hwɛ nkwadaa yɛwɔ m titiri yɛka teenagers a awoɔ a nkwadaa yɛawoɔ m ɛfiri mefa n sɛ ɛmfiri awareyɛfuo mu ɔmo nware anigyeɛ no sɛbi ɔkɔgyeɛ ɛna nyinsɛm firi mu aba ɔmo nware na mmom ne wɔkora ɔmo tɔɔ sɛ yɛdeɛ yɛ nware ɛno nti no but nyinsɛm akɔba saa nkwadaa no a obroni sɛ they are born out of that kind of wedlock no yɛana nkwadaa no wɔ mu hunu amane paa bibiri wɔ hɔnom a there's only one parent ɛna ɛhwɛ no asɛn sɛ bɛrima no a ɔno ɔbaa no kɔhyia ɔno wanyɛ n'adwene sɛ ɔpenane sɛ wɔwo ɛyɛ agorɔ na ɔkɔdie ɔkɔgye n'ani ɛna wɔafiri mu aba enti he doesn't have any plan for onipa biara ɔbɛ wiase ɔni ɔdɔ mma nipa no ɛna maame no ankasa so no a ɔkɔ akɔyɛ teenage ɛyi no anaasɛ ɔnyɛ teenage akoraa no a wanyɛ n'adwene sɛ ɔwɔ no a na mmom ɔkɔgye n'ani ɛna nyinsɛn no abɛba mu ɛna wanyi aguo no nneɛma mmienu na esi ɛba saa otumi ka sɛ oke memenya m'adwene sɛ mewo saa akwadaa wei bɛrima no korɔ kɔka kyerɛ no no wɔse medeɛ menya m'adwene sɛ mewo ɛne ɛbɛyɛ ndɛ kɔyi tugu na akwadaa yɛnyɛm no na wafi ase a nakoma ɛyɛbɔ no na yɛakɔ ne akɔ akɔkum no kurom a yɛtie yi saa nkyɛn yi tugu abortion no ɛyɛ legal kuro bebree wɔ hɔnom a ɛyɛ ne legal wobɛtumi wɔ mpa a kɔyi no tɔ no twene nanso so sɛ akum yi a yɛkum nnipa yi ma obi mfa sika nko wɔ obi sɛ yɛbɛkye no de no akɔto afiase ne nkwa no nyinaa mu na mmom no kɔdaa no a waba no a innocent na bɔne ne ne ho no deɛ aban no agye atom sɛ kɔ ne kɔku no sɛ wɔ mpa a na wogye di sɛ awudie a nnipa yi deɛ bɛde asomdwee aba yɛ fie ne sɛ akwadaa no tiri yɛyie na sɛ ɔma nkwayi no anto antwene a ɔdɔ biara ne hɔnom a saa wofue de dɔ akwadaa yi asekyerɛ ne sɛ they did not plan for ɔma nsiesie sɛ yɛhwɛ neɛ yɛhwɛ sɛ obi wɔ hɔnom a ɔpaawoɔ ɔpaawoɔ no kyɛ na sɛ ɔkɔnye mu a sɛde wobɛkɔ ne fie no asa akwadaa no koraa yɛwo no dada wɔwɔ kyɛ sɛ ɔwɔ dan a wɔasiesie mu akwadaa ne mpa ne yɛnya ngo wei ne deɛ frɛn sɛ the baby is welcome home nti saa akwadaa no ba a ɔnya mmaeɛ koraa hwɛ sɛ ne yɛasiesie n'akyi ɔdɔ a ɛde dɔ no nti wohu sɛ ɔba ɛfie a ɔdɔ wɔ mu ankasa nanso so ɛnɛ nkwadaa a ɛrebɛ wiaseɛ no ɛsiane sɛ awofoɔ no mplan fo na wobɛsie sɛ ɛyɛ accident ɛne ma baa yɛ nti no yɛni dɔ bi ama saa nkwadaa no And those children do not get into good homes. Those children are either raised by a single parent or they are rejected by both parents. And I said, if I back on the and answer, I will follow Chrome, you know, you have to know Sauron. Could I be a honour? Sebi, or Barney Bearman, I didn't bear, we are say. And so, Padani, Nimni Papa, would Nimni Mammy. I didn't hear. One of my yagrin, say, you will come a Codano, and Tinia Cotton actually, baby. In ideal home situation, onyankopon fia, onyankopon hwehwɛ sɛ nkanipa yɛnya na asomdwee mmara no. Children are raised by both the man and the woman. In ideal home situation, you know, akwadaa yɛawo no no, papa ne maame no nyinaa na ɛhwɛ no sɛne onyankopon hyehyɛ firi mfitiaseɛ no. Ɛnɛ yɛn awadeɛ yɛasɛe no. Ɛnɛ obroni sɛ we have destroyed our marriages and there's no respect. Kane no so obi yɛ ɔware ni a your friend and Mrs. Prekope, Mr. Any dear de ma wo mono, and yasem ketua. But ene, our dear is not part of our equation. As Jenna say, Senya me ka ese sanka, sebi, upe sa wono oba na se be ma da, jise wu yo wari ni no. Chese o, ah, no ubi kure ti me ka se, oka se kwa ye mwadi, amide ma ni nye mwadi yo. Ey, ene, ube yo, ube yo mwadi anu wa kwa ye we yi. Na oti e jama momu, nso ɔhwɛ no saa ebi kora wotie me na nso wɔ saa problem no wo ne ɔbaa te wonyɛ ne ho adeɛ wo ne ɔbɛrima te ɔnyɛ wo ho adeɛ nanso so no ɛnyɛ ɔhaw ma wo menua yɛbɛkenka quotation bi na hwɛ saa quotation no yie na sesa kyerɛ w'adwene sɛde ɛbɛyɛ a you get the perfect and ideal home na onyankopɔn ɛɛhwehwɛ no. Bible kyerɛ yɛn sɛ Hebrewfoɔ nwoma no ɛti ɛyɛ edumiɛnsa Hebrews chapter 13 Hebrews chapter 13 verse 14 ɛwɔ hanom ɛwɔ hanom wopɛ a wɔbɛtumi akan ama yɛn wohu wɔ so hwɛ ha wɔbɛtumi akan Hebrews chapter 13 verse 4 no what's it saying
Marriage should be held in honor among all, and
but in the womb,
let the marriage be bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous.
Okay. Or say, only our dear me, I didn't name, brofuno or kind, only our dear me, I didn't name. Now say, Ongo, our dear Pamodia, a fee. Every say, our self for Unyankopon Bay Day, ever say warm. And onty, what would ne our dear ne? Now, oh, friend, then, now go our young Pamufin, go our young Pamufin's own array. They are for you, and I answer all your worry, Nancy's own Pamu go moving. A dear, and Cassa say, Sebby, bear mano, and Quadiano, there be, will be for froche, or no crunche. O bear my dear, and Cassa or Obanon Quadia, we're in Quadia, and there be, we're in will be na eche. Where, sir, or go our young Pamufin. Onyankopɔn sɛ nipa ɛte sɛ nyinaa no God will judge them. Nnuanom, afei deɛ nea wenom koraa nkotwa mu ɛnɛ ne akɔtea ne sɛ yɛse same sex marriage. Ɔbɛrima ne ɔbɛrima ware, ɔbaa ɛne ɔbaa so so yɛde ɛware. Menua sɛ yɛwiase yɛabɛtɔ mu no no. Nananom pɛn so saa nneɛma yi na nka yɛ antibi. Nanso nnɛ no yɛabɛgye atom. Yɛkuro mu Ghana. Eni pe prikuku kusi ema we ho kwan na enye yie. Well, ya no de enye no na ye be kan ho asemo ne. Nemom ni ametwe adwene sesu nyina no se that same sex marriage, you know, which is been accepted by our generation, you know, is destroying the very fabric of what the home that God designed. E say ye mfi, you know. Ene ye makusuku wa ebi kura na mo amo Ghana e de bunye ho. Na yensuku mwe wo mu no adesua aye sesha mankwada na ebi ne se otumi ware be ma timi ware be ma ma yeye oba timi ware oba e ma yeye ni ade sha ya dwunu mu no yankopon asem be na okaye e wo genesis eti aye ba ko che mwe ya dwunu nson ne dwunu motwe no be kan brofo no a wo be kan ma wo say
So God created man in his own image.
Onyankopɔn yɛ onipa.
In the image of God, he created him.
Sɛne sɛsoɔ.
Male and female, he created them.
Ɔbaa ne ɔbɛrima na ɔyɛɛ wɔn.
And God blessed them.
Na onyame hyiraa wɔn, ɔwaree wɔn mo no no. Na onyame ka kyerɛ wɔn sɛ.
Be fruitful and multiply.
Mo nnɔ na mo nhyɛ asase so na mo nni so.
And have dominion over the fish.
Onyankopɔn, wammɔ Adam and Stephen. Onyankopon, amo Eve ene Naomi. Onyankopon, obo Adam ni Eve. Obo Berman, obo oba. Nese ne, ye nyankrofo se, sahadi ene nyame ye, ene sebi, nyame wanyene hunyan senimu, enti yen tungua, ene yene. Nyame se, he bless them, kan ombo mnu shira ono ware wom. Ene ne, yaman sase medi awadi ya no mempe, nami namko shebe emas no meti eti eme. Kwa kumeno se mempe. Enso sono. Sa enano anyame ye de ma warefono. Wasi enonde ye meye. Weye sa wase eye awadiyeno. So we are destroying the marriage that God made. Mini anom. Many people are struggling today to have a go a home as designed by God. Nipa bibiri enki nyaaye ananka yefie ye ne ye mana sumdwe wo ho na okasa kyerɛ wo ba otie okay wo yire ebu uso bo yire okasa kyerɛ wo yire a otie wo yire so okasa kyerɛ wo otie na kafie na ye fefefe ade wo fie wo nyina ye abusua ne dea obi ntwe ho manson na nka obi pefie sa na enso so na wo se yeti ase se wo se yeti ase se esan se yesse awade se ni onyankopon ehyehye no ni ntiro ebe ye din se en sabaka sa efie no a ye ka ho asem no. There cannot be a better home if kids or children are raised by only one parent. Ene, e ma nko anu na etete ma. Wa wo na enso so akwada anu ne papa na anyi no. Nti oba no nko anu etete ba. Odware no oye ne se odi ne ko school odi ne yeden oye ne se oye ne se. Papa no we. Me ne anu Nyankopon wa oboy ne nyansem. Onim ni a what he made in a man e waye obe menum ena onim ni a oye no oba ni mu do so oba ni be men nyina eye pe no eniamma bi o memu a be ma wonni bi ntumi oye ho hwe wonya da ifse wonya me anfa amawo niamma bi o be memu a oba so oye ho hwe a wonya da nyame anfa amawo iti nyame ye ye ne say when these two characters ni be shea na ye em builde wo ye banu a ye wonumu ena oso so wo ye ko menu na oso wuni adaje a do hema na emu wuni adaje de topa eno ne ye problem enten kwa danu ene ye de wo mo ba wiase no aso ye de den de fisa wo nya sibi ama na ante ano onyankopon asem sei o kan wo mbo mu no shira wo no wo se mungu na de oso oti ase ne se de oso oti ase ne se. These two individuals, these two people, Obane Beman, they are responsible to feed. Eh, oma said yes, omu ma kwa dane di anidi to protect, omu ba no homba, to clothe, omu shan entare, to care for omu hieno, and to love these children that they bring into the world. Kwa debi o hodma, wenye ubi ama na ando no. Wenye sibi, ni papa kwa da winimu no. Wenye papebi ama na ando no. Wenye mami bi ama na ando no. Na kwa daa otesa ano. Wee mwuno dofri mfiti yansi ano. Dia na ususu use ni subani ebeye. Ewadi asem se. Obani bema. Ose. Chire abofrano kwa inya wamfasu. Na uinyini ya wemfiri huo. Enyo obano nko no kachire no. Ene enye bema nko. Nemu mawarefu ono. Munchire. Eno ntise base. Nipa baku na etete banaa. Mini anom emma fie no aye hwehwe the home that we want no say yen sabe de ebeka. Mini anom there are many people who say they are Christians and they are nipa bibiri am say ye Christofo ye Christofo nanso wuko won fie a wo mu ni ye adaje say de Christo som betete ye ma ogu okro kwa sori nanso oti aso de mo na ne manam ne yekum kotre. So what I say, na we ya den wen ya ifia asunjebe womu. So enunti se ya se ye ye Christophone ya sum yanku pongwa. Bible no chre yen se yen fanya misro entiti yema. Yebe kasa quotation na ye de yasem no abewye ye. La quotation na yebe kano. Yebe se chre nyina se upe se fia u nyanku pong. Eye na se wo hwe no wawade eye fe no wabusua wo no ma na o ma hye wase e oyire bo wusu bo oyire o ma bu wonsusu ubu omo o metie wase o mo hye wase utumi control fie oba utumi tretre o ma meye o pese wenum nyina nka unya na ye ofe na wani gye ho a ni nyina eye ade baako ene se odi onyankopon asem. Ebetina ufi, God should be your guide. Wasa unyankupo ona ye ifi eniti. Na ekwambe na unyankupo beti miya ifi eniti. Jisa wode na semu, ena etite uma. Wode unyankupo wa semu no, ena e guide uomu. Ndiye ndi ya semu wa, Moses ekaye. Kama ene ye mfa embere chile midafu. Ose in.
Deuteronomy chapter 6 verse 6 to
9. Uh-huh.
And these words that I command you. Today shall be on your heart.
Wase na saa branse mu amesha unei awso mane tena wakuma so.
You shall teach them diligently to your children.
Na wase wode chirechire wo ma.
And you shall talk to them when you sit in your house.
Na sa wotena ufie a ya fa chirechire wo ma ufie ho.
And when you walk by.
Sa wone wo no mo ennam a ya fa unyankopon asem no chirechire. Na sa wo kwada so so a ya fa chirechire. Na sa wo sore so so a fa kyerɛkyerɛ wɔ mu.
You shall bind them as a sign on your hand.
Na wɔ sɛ ɔkyekyerɛ no wɔ nsa ho.
And they shall be as frontlets between your eyes.
Na ɔwɔ sɛ ɔma w'aniwa yi ɛsɛ Onyankopɔn asɛm so.
You shall write them on the doorposts of your
house. Na kyerɛ no wɔ fie pono ano.
And on your gates.
Ɛne wɔ dan pono ano. Adeɛ nti na ɔka saa. Ɔ sɛ Onyankopɔn asɛm no. Wo ne wo ma tena ase a fa kyerɛkyerɛ wo. Wo ne wo ɔmo nam wɔ ne yɛwe no fa kyerɛkyerɛ no. When you lie down, sɛ mo kɔda so so a fa nyame asɛm no kyerɛkyerɛ no. Wɔ sɛ write it on your doorpost. Hey, wo fie ɛpono ano no. Yɛ atwerɛ gu hɔ. Na ɔma ne ne bɔ so ɔyɛ ho no. Adeɛ nti na Awurade yɛ sɛ yi. The home without God is no home at all. Ifia a Yesu so yɛpɛ sɛ nka yɛfɛ ne yɛ anigyeɛ no yɛn sɛ ntumi nka sɛ Onyankopɔn ɛni fie hɔnom a me nuanom sɛnea mekaa me sa aka bio sɛ ɛnyɛ sɛ medeɛ meyɛ agya a Paul kaaeɛ sɛ I have finished everything. No. Ɔse mema me werɛ fi ne atwa mu no na metwe mu ɛpɛ neɛ ɛwɔ hɔ. What I'm looking for, nea mehwehwɛ ne sɛ menya abusua yɛ ideal family. Na ɛno na mɛsua hu no sɛ metumi aba saa a ɛwɔ sɛ mema Onyankopɔn asɛm ɛtena me fie. Na ɛno na me nuame ne wɔ kyɛ. Saa asɛm a yɛka yi, sɛ wowɔ asɛm bi sɛ bi wowɔ biribi apɛ sɛ yɛsusu ho anaasɛ biribi yɛte saa wode yɛ akyerɛ no comment area no na akyire yi mɛba wo nkyɛn. Me nuanom, wonya adagye a akokɔsra Church of Christ for. Afei mo nkɔdaa no so so no momeyɛ mmɔ mmɔden sɛ woyɛ okristoni na wonya problems how to control your children sɛ wowɔ memfa no sɛ mo Ghanafo a mowɔ akwantuo mu na mo mma no sɛbi ayɛ asoɔden ɛwɔ mo so nom ne adeɛ no wode kyerɛ comment area hɔ sɛ wopɛ sɛ wɔne mekasa na yɛnhwɛ kwan a yɛbɛfa soɔ yɛnim sɛ ɛtɔ da bi a na nka wopɛ sɛ nka wo ma so yɛ mmerɛ nanso so no culture bi a ɔtu mu no ɛna woka 1 na ɔno so aka 2 ne nyinaa ne sɛ nka ebi a mesi nka ebi a ahyɛseɛ no wode Awurade asɛm wuraa ne mu a sɛnea Paul ka kyerɛ Timoteo wɔ sɛ ne sɛ wofiri wo mmɔfra se ne sɛ wonim nkyerɛkyerɛ no a ɛbɛtumi ama woahu no nyansa berɛ a woanyini no. Sɛ ebi a wofiri ne mmɔfra se no na yɛde kyerɛkyerɛ no a nka nnɛ ɔnsene yɛ nso saa yɛadesua a yɛafa no deɛ ɛdi kan nie na wotwɛ sɛ ne yɛbɛsusu ideal what do you call it friend ideal wife and ideal mother yɛka sɛ obi yɛ ɔwareni ɔyere anaasɛ ɔyɛ maame a suban bɛɛ ne yɛhwerɛ firi ne hɔnom nti yɛno no yɛbɛka ho asɛm Onyankopɔn nhyira wonya adagye a kɔsra Church of Christ foɔ baabiaa Church of Christ foɔ wɔ hɔnom ɔmo yɛ nkyerɛkyerɛ nso so ɛma mmabunu yɛwɔ youfo a ɔmo de Onyankopɔn asɛm ɛtete wɔn na saa nkwadaa no ɛyɛ nkwadaa a sɛbiyɛ a na ɔmo aso wɔ mmerɛ nti wowɔ mma ɔmo yɛ mmabunu anaasɛ nkwadaa no apɛ sɛ ɔmo sua biribi a yɛafa wɔn no mokɔ na ɛbɛtumi aboa wo Onyame nhyira wo ɛneɛ mene enuaba Felicia Offen Makramo Awurade nhyira mo. Bye bye.